your mama. It's our day. Give me a kiss in front of them. Ooh, it's our day. I could give you a kiss in front of everybody. Oh, girl.
And I remember back in the days, I used to dream, pray for a woman like you.
Today, I'm gonna marry you, make you mine forever.
Nikufunze kula nyama choma, mahindi choma.
Front of them, ooh, it's our day. I could give you a kiss in front of everybody, oh yeah.
My woman,
my woman,
my woman,
marry me.
My woman,
my woman,
my woman,
oh, marry me. Tell your mom and daddy, daddy, bye bye. Uncles and aunties, bye bye.
All your exes,
bye bye, bye bye, bye bye. Ni mendata kishenzi, mendata kinya mama.
Every single morning, the first man I wanna see is from you.
You're not a gold digger, you're just a go getter. You be my goalkeeper, ooh, baby. So our day, give me a kiss in front of them. Ooh, it's our day. I could give you a kiss in front of everybody.
Toto mpe funguo za bima. Kanitoa bongo nimefika mpaka China toto. Zipuka kishungi nimezima. Kamenipa lunch nimekula mpaka dina hii. Santana, Santana. Kitandani maji maja na pambana. Kana inama, kana inama. Kana voi yoko taka mawa sama. Sinsima Toto mpe funguo za bima. Kanitoa bongo nimefika mpaka China toto. Zipuka kishungi nimezima. Kamenipa lunch nimekula mpaka dina hii. Santana, Santana. Kitandani maji maja na pambana. Kana inama, kana inama. Kana voi yoko taka mawa sama.
Kata mwiri kwiri ziko pesh. Na mupa mbiri mbiri zina break. Na kadundisha mwiri kitenes.
Kameni kiri kiri imara kesu. Sani yoneshe ya richo kupa mama. Sugua, 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 sugu, sugu, sugu.
Mama we
sugua, sugua,
sugua,
sugu, sugu, sugu.
Ta, te fina pini pini ama kitato. Kupa kwa chini chini ama kwa ngoko. Golisa pini pini ama kimako. Chenga mwilini Johnny Boko. Udi, 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 udi. Katoto kako gudi, gudi, gudi. Mudi, 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 mudi. Navyo katafuna kama fudi.
Oya, katoto yani dosalale. Hey, dosalale. Nakapa fishi kambale. Hey, wakambale.
Kibidu bidua.
Oh, bidua.
Pindu pindua.
Oh,
bidua. Yani nakachimbu chimbua.
Oh, chimbua.
Nambandika pandua. Oh, dadade, yani kama gaga limekoma kwenye gu.
Sugua, 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 sugu, sugu, sugu.
Mama we
sugua, sugua,
yeah,
sugua, sugua, sugu, sugu.
Waka, 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 waka.
Bend down and break your back. You want to talk like a slut. Mm-hmm. Toka ni kupeleke
nyumbani. Wengine ni daraja kama kasa. Mama kiuno chako, ulavo kizungushe kama kula. Namba yaki na kutamani, sina mudi. Na wewe, ushajua nia yangu. Ndo mano najishehu na makusudi.
Mimi niko hapa kwa ajili yako. Tungapi mtani meona kabla kaja iba jani lisota poa nijue jajali niona wacha sahi blogi na bonga
madi kwenye track
kererembe
bahana the cancel
kererembe
mahecha tunaleta
kererembe
nikufunika na
kererembe
nikiwa na jaja baraka na jaja mahecha wana bonga na bado show na show
kererembe show me what you mama gaga.
Alright then, I'm calling Flick Boss. Yeah.
You are now in the zone. DJ Sammy, follow me. And DJ Sammy, can you?
You got to find the guitar. In my life now I'm falling for ya. Leona Chaka. Baby show me what your mama gave ya. Chini mini
Mambo Mbaya.
Kini nini nini mkia wapweza. Sungura ni kupe karoti. Samba no keto. Mina kakata chini pangala mawayo. Degele kama mabedo. Akajui kununa ka baby fedo. Baby kanataka pigo na mina kapandisha ka ushushe mzigo yani. Ningoma nzito ila chorus ndo hiyo. Weka niweke, weka niweke, weka niweke, weka niweke, weka niweke, weka niweke.
chibude. Napenda koni, kikupa mpaka moni. Nikipekenya pekenya, nisiwai nichelewe. Kikuchumu mdomoni, tachi tachi kiononi. Nuna tekenya tekenya, na kufanya ulewe.
Ooh, you must see chakale monster. So rima contemplate on that. And baby better write for me and show me that you're mine. Oh boy, I'ma go downtown for ya. Call your king, put the crown on ya. And baby, take your time with me. Let's flow like river now.
Aba, asa show me le kitu amekupa mama. Embu chutama, kama inazama. Nikupige chenga kwa dana dana. Tuwafunge kele.
Yoni, usiku mchana. Jua kizama, tuanze kandana. Konyeshe kila menipa mama. Tuwafunge kele.
Para pam pam pam, dona na chibude. Oh yeah, splat numbers. Eh, atuna penda koni, kikupa mpaka moni. Nikipekenya pekenya, nisiwai nichelewe. Kikuchumu mdomoni, tachi tachi kiononi. Na tekenya, tekenya, na kufanya ulewe.
Ooh, you must see chakale monster. So rima contemplate on that. And baby better write for me and show me that you're mine. Oh boy, I'ma go downtown for ya. Call your king, put the crown on ya. And baby take your time with me. Let's flow like river now.
Aba, asa show me le kitu amekupa mama. Embu chutama, kama inazama. Nikupige chenga kwa dana dana. Tuwafunge kelele.
Yoni, usiku mchana. Jua kizama, tuanze kandana. Konyeshe kila menipa mama. Tuwafunge kelele. Bana wanao. Leave me solo or disappoint me with this basic hole. You make my mind go loco loco. Utawapa misemo anoko loco. And you better tell them that you're mine. Better be my ride or die. Kabla ya kuwika jogo. Asubuhi ni amshi na kimoko.
Mama kasema mwali mwana. Mepata ntulie simba. Oh ntulie simba. Oh ntulie simba. Chenga vidanga dana, vicheche nchuni simba. Oh, nchuni simba. Oh, nchuni. Asa baby mbu show me le kitu amekupa mama. Embu chutama, kama inazama. Nikupige chenga kwa dana dana. Tuwafunge kelele.
Yoni, usiku mchana. Jua kizama, tuanze kandana. Konyeshe kila menipa mama. Tuwafunge kelele. Mana wanao.
Jaja, you're with the judge. jaja, your body jaja.
I swear, love give me fever. All the time you come, I done the shiver. Now you be one to live. My live. Oh, you turn bad man to Zina. With your sexy body, Carolina. For your love, I go fat like John Cena. Atakama ni kiongu husina. Kupe kila kitu,
oh, baby.
Mchana kwa siku,
oh, baby.
Tufanye mavitu, baby mavitu. Kupe kila kitu,
oh, baby.
Mchana kwa siku,
oh, baby.
Tufanye mavitu, baby. Vitu, baby.
Sata kisla unapa wine.
Jaja yo puti jaja. Jaja yo puti jaja.
No no no.
Jaja yo puti jaja.
No no.
Jaja, your body, jaja, baby. Jaja, your body, jaja. Jaja, your body, jaja. Jaja, your body, jaja. Jaja, your body, jaja, baby.
I hope you know, say, this is what say. Where you got it for, back it, they make me the quick. Baby, quick. Kanku pake wese, nese. Zamenda ni narungu kumredi, kipepepe. Kipepepe. Ooh, la, la. Your body fine, know when you want, you blow my mind.
Ooh, la, la,
I don't wanna waste your time, so please be nice, so make your mind.
Ooh, la, la, la.
Kissing in the rainfall from the morning till the night.
Ooh la la la, la 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 la.
Kupe kila kitu,
oh, baby.
Mchana kwa siku,
oh, baby.
Tufanye mavitu, baby mavitu. Kupe kila kitu,
oh, baby.
Chana kofsi,
oh baby.
Tufanye mavi, oh baby. Vitu, baby.
Sata kiss long up a wine.
Jaja, yo puti jaja. Jaja, yo puti jaja. Jaja, yo puti jaja. Jaja, yo puti jaja.
Masere, taniwa. Izi kierere, taniwa. Tambi zangu, taniwa. Akiwe, taniwa.
Kesho ni zaidi ya today. Mbona unaka uliza mbona, mbona mawazo ya today. Jana ulichana, sasa ni hangover. Kesho ni zaidi ya today. Mbona unakaa, unauliza mbona, mbona mawazo ya today. Jana ulichana, sasa ni hangover.
Young priest, nasikia unaitwa baha. Juu sinwa zing, batu sikia tunagabaha. Juu kani jing, vimeshika marakatha. Labda nileche chuma, nikaseti kwanza wata. Labda nileche pupa, nikachome kwanza shata. Labda nileche chingri, nisitumbe kwanza rata. Ama nikateke wale sizi wa ibada.
Kuna matime ya tamani chana.
Aae, kuchana.
Temptations kiu ya thianga.
Aae, ya thianga.
Injili yangu inapingwa sana.
Aae, napingwa sana.
Wakini cheki na odi wa muranga.
Adi bambika, ka bambi bambika. Adi bambi bambika, ka bambi bambika. Hey.
Tuko na mola tunajiachilia leo.
Mambo mbaya.
Bati hevi kiwafikie leo.
Bambi bambika, ka bambi bambika. Adi bambi bambika, ka bambi bambika.
We need watching karibu.
Watch me dance to the ting,
yeah.
I know you wanna test this thing, yeah. No girl compare to the ting, yeah. Nobody can play with the ting, yeah. Like you do.
Sense me ya. The way you looking is so familiar. Hey, young man, me would like to know ya. And I wouldn't mind if I get your number. Cause I'm a fire dancer. You breaking every man back with the dance floor. Woo you woo.
Cause I'm a fire dancer. Number one from the boss to Uganda. Woo you woo.
Will you be fire dancer? You breaking every man back with the dance floor. Woo you woo.
Cause I'm a fire dancer. Number one from the boss to Uganda. Woo you woo.
Sweet like a vitamin Z. Broco, give me energy to sing. Step on your toe. Make sure say you're the one you got to know. Say your backside is a bullet full of thunder. Pretty baby, give it to me well. The way you win if you make a brother mentor. You got me sing it again. You hear me like, me sense me, yeah. The way you looking is so familiar. Bang bang, me will like to know ya. And I wouldn't mind if I get your number. Cause if you fire dancer, you breaking every man back for the dance floor. Whoa, whoa.
Cause I'm a fire dancer, number one from the boss to Uganda. Whoa, whoa.
Cause if you fire dancer, you breaking every man back for the dance floor. Whoa, whoa.
Cause I'm a fire dancer, number one from the boss to Uganda. Whoa, whoa.
You already know.
You know me, send
it's a DJ K-Wise.
Anytime you want
to DJ Jones. Yeah, my chat, let's go. Joe.
Only one day, low, hello. Only one day, low, hello.
It's a magic
city and thunder. What's
my Lifty boy.
Bazenga.
Hey. Man a bad man, T.
With DJ Jones.
Mavo on the beat.
Iba, chogi doga sheshi akiri. Iba, chogi doga sheshi akiri. Iba, chogi doga sheshi akiri. Kiri, 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 kiri. Iba, chogi doga sheshi akiri. Iba, chogi doga sheshi akiri. Iba, chogi doga sheshi akiri. Kiri, 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 kiri.
When he die, die, when he die, die.
Bomba to bomba, songa na doba. Nyoko nyoko niko jaba kigomba. Gonga kugonga, gonya kugonya. Nyoko nyoko nakabonya kubonya. Dem ni katot, kana lewa na kashot. Kana fana na bokot, kana penda nyef nyef. Kenya tunadeni, tunabol na maheni. Saya shida na wakeni, tunapenda nyef.
Iba, chogi doga sheshi akiri. Iba, chogi doga sheshi akiri. Iba, chogi doga sheshi akiri. Kiri, 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 kiri. Iba, chogi doga sheshi akiri. Iba, chogi doga sheshi akiri.
Kila mtu twende match. Aji match. Kila mtu twende match. Aji match. Aji tease alert. Alert. Aji tease alert. Alert.
Sio sidong, ini sidonyo, sio sidong, ini sidonyo, sio sidong, ini sidonyo, iva kimali adiwisha mbeomo, sio sidong, ini sidonyo, sio sidong, ini sidonyo, sio sidong, ini sidonyo, iva kimali adiwisha mbeomo.
Kristo, Kristo, lejo Maria, shika picho, teni Maria, assalamu alaikum ni petu waria, kwani walibora ni keno Maria, aji kicho, micho, niko na kizi. Fisho, tisho, ya kujazilia. Mwaga, maji, ya kunyinizia. Niko shaka, bangi, ya kupaliliwa. Aji, oi, jorea, oi. Kani magowe, riso ni rontaka. Aji rontaka. Kani kajone ni rontaka. Aji rontaka. Kani kaponye ni rontaka. Aji rontaka. Kila mtu twende match.
Buzz, buzz, big man buzz, buzz, big man buzz, big bang, 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 bang.
DJ Sammy, follow now at DJ Sammy Kenya.
Buzz, big man buzz, buzz, big man buzz,
take down entertainment.
Buzz, big man buzz, big bang, 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 bamboo. Buzz, big man buzz, buzz, big man buzz, buzz, big man buzz, big bang, 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 bamboo, big bang, 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 bamboo, buzz, big man buzz, buzz, big man buzz, buzz, big man buzz, big bang, 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 bamboo, big bang, 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 bamboo, buzz, big man buzz, buzz, big man buzz, buzz, big man buzz, big bang, 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 bamboo.
Kucheki toka zamani, tunataka nadhani. Mindi udunga kama daktari. Nabaki ndane kwa ndane, ee, yate. Kwa ndane, nabaki ndane kwa ndane, ee, yate. Kwa ndane, nabaki ndane kwa ndane.
Hey, tuna step na T na kam. Tuna left na fia na kam. Gonga sana tia itakam. Na ataki kuja busta kisabe. Gonga, gonga, gonga tuki gonga. Nyonyi pungi, nyonyu ki gonga. Gonga, gonga, sopo jani piando. Mkambia fande, mbele tuki songa.
Mekucheki toka zamani, tunataka na dhani. Mindi urunga kama daktari, na baki ndane kwa ndane, hey, yate kwa ndane, na baki ndane kwa ndane, hey, yate kwa ndane, na baki ndane kwa ndane.
Neza isha kwa hivyo itisha, tukiwashe kikichatisha, kuguza tuwezi ivisha, mebisha unanimaliza. Washa rungu lonchizishe, napenda umbo nda kufurisha, mezi tisa endopimishe, kushibishwa kumbulingizwa.
Mekucheki toka zamani, tunataka na dhani. Mindi urunga kama daktari, na baki nane kwa nane.
Birthday ni pate ni yako, na maji tunakata ji yako, makuki na makeki ni zako. Weka mtu na karo pitanga ukikata, kata, kata, karifu kata, kata usiogopi. Leo tunapate watu wokote, kata, 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 karifu kata, kata usiogopi. Leo tunapate watu wokote.
Leo, leo, leo ni leo, leo. Ile siku dudu geuka kipepeo, ile siku pako swing na kibembeo, ile siku hadi dogezi uweka meow meow. Nina doza kutro from ni how how, Mr. Noku Noku swag ya kibau wow. Sio masone mangira madhao thao, so bash make a wish blow hiyo kando.
Nimekam na zawadi kila aina, makolon na makladi za designer. Kabla tuende bash kwanza tuende diner, machapo machipo na teka za kichina. Alafu leo dunga zile zinabana, zenye mafisi wakiona yes bana. Alafu tip to kidogo siyo sana, mwambia lekuza tumesema sana sana.
Ni birthday ni pate ni yako, na maji tunakata ji yako, makuki na makeki ni zako. Weka mtu na karo pitanga ukikata, kata, kata, kiri tu kata, kata usi ukobi. Leo tunapate watu ukoni, kata.
Susanna, I hope you're happy now. I see you flexing on the ground with your sponsor. Susanna, I hope you're happy now. I see you change your skin color and your hair is longer now. Now cool, now bye.
Take Down Entertainment.
Hello.
tena koso singisi siku kucha mina dua. Aisenja kilini moyoni bado we wanizuzua. When are you coming home, Senje? Tell me, are you on your way? Nife tukipenda na Kiromeo na Julia. Aisenja na koso singizi usiku kucha mina dua. Aisenja kilini moyoni bado we wanizuzua. When are you coming home, Senje? Tell me, are you on your way? Nife tukipenda na Kiromeo na Julia. Aisenja bane Senje.
Kwa vibanda ulinipenda mi hata kuliko jana, hata ulize mi siwezi kukukana. Ulinipenda vile tukimanga cha podondo, wakati sina doli kibishana na kamongo. Toni ukipita na maboy wana dance, nazidi kuwa langa ndo iweze kuwa pain. Siwezi kukupima we siyo mama pima, itabidi ni kubebe tu kabegani. Siwezi kukupima we siyo mama pima, itabidi ni kubebe tu kabegani.
Kuru kushukara kasha kuru kukungungu, benzi lako limeniko mikakutu. Man, she can't in a summer to my two. Caribbean jump down on the big amount.
She call me on my phone and I could ya get you. Nataka kuja get you. And I do when I pick a gaffy too special. Special for you, too. The way Unanizi Magami Chichetu. Tuliza akili mentu. Okay, nipa usiku nipe paka kesho. Kesho, kesho, kesho. Hey. One time, show me what your mama gives ya. Yeah. Two time, I put up my money. You need a gun to go, baby, you been made you. But you know I like it. You talk to when they show them because me go, you know I like it. You talk to go, baby, you been made you. But you know I like it. I give you everything when I do my things with you. You know I like it.
Mama inoka njoo nkope tuzo. Mapenzi ya mekaza gongere na nyundo.
Waswahili na maneno yenye vundu. Are you talk about my girl? Ebu dondore utumbo. I say she's my future. Sweet bambucha. Wanga mtajuta. Kaika ukuta. Nampa taratibu nampa puta. Puta napenda mwendo kanyage mafuta.
Nitaka niku bebe ubembe juu kwa juu. You know I like it. Nitaka tuendeshe utembe kwa migu. You know I like it. Nitaka niku bebe ubembe juu kwa juu. You know I like it. I give you everything when I do my things with you.
Dizen mukorina kiwa jaba kukumanga weni kukutaga ambalulu mina penda paka uku area lolo tailamba
nine kus kama saba mora hatu bajuka sita na ma makada shankati swako ja mukorina weno za kishada Kidole mukorina weno za kishada
Kaina washa na chapa micharaz Kauna daro kunyuma anza mwanzi Kauna osha vyombo za mitambo Juu ya kutu na teka mto yu akambo Yeni poko na mepiga nduru Hapa kuna run moja menikazia ndugu Hapa kuna juna haga ni kulie kinugu Mapunyeto ni fadhali usijikune ndugu Kai uwezi pia unazana jisi makuku Kaka usishuku na nukia nduku Duf duf neza za mandani otero Tuk tuk na kutemia jaba mapero Shuk shuk adi izo nyaru makero Tani uwa Dizen mokorina kiwa jaba Kukumanga weni kukutaga Amba lulu mina penda paka Uku area lolo tailamba
Mr. Seed again.
Alright,
masterpiece.
I want the beat and it's about to be bad.
Blessed to nana. All of a sudden I'm any checky nana. All of a sudden I'm any bless me, checky, bless me, checky, bless me nana. Party after party tuna party to kwa hao. Ata wakorino wana party to kwa hao. Wana tachisha kwa hao. Natambua mungu tu ndiyo baba lao.
Toka mbari lazima nipige sala. Juu ya mali nitolewa na maulana. Better days ndo nilikuwa na saka. Baraka za leo ni mingi kushinda jana. Acha niimbie sa godi kama pasi nizidishe maombi hata kwa sit kasi songi na mbogi mimi najua atanilinda nikiwa naye sikosi
Kwa god niko fiti kwa god niko sawa ameni bless aina mtu yako kwa hao tunasifu kwa hao kwa hao Change, change.
Sammy. Follow now at DJ Sammy Kenya.